Dear friends,
beloved brothers and sisters, abagala abaluganda bannazi mu Kristo. Ono muganda mwe Frank ayogera namwe okuva obuweereza bw'ensi yonna mu Clifford, German. Tulina buno obuweereza bw'abatume ne bannabbi olw'ekigendwa kimu, okugabana namwe ekigambo ekya Katonda eky'ebyawandiika ekyasooka kyennyini, okugabana nammwe enteekateeka za Katonda ez'obulokozi. Nonzeyo Abaruumi essuula esooka olwaleero okusoma bunyiriri butono, okubategeeza ekigendererwa eky'obuweereza Katonda bwe yateekawo mu kanisa ye eya Yesu Kristo. Mu Baruumi essuula esooka akanyiri akasooka tusoma, Pawulo omuddu wa Yesu Kristo ayayitibwa okuba omutume, eyayawulirwa enjiri ya Katonda. Omutume Pawulo ayogera ku kuyitibwa kwe okwa Katonda n'okutumibwa kwe, n'olwekyo n'obuvunaanyizibwa bwe yalina eri Katonda. Yali yayawulirwa eri enzikiza zonna ne buli kintu kyonna, neyeewaayo eri enjiri eya Katonda. Omutume nga tanayitibwa yali munanzikiriza, nga yasoma mu byawandiikibwa, ng'alwanagana n'ebibuuzo okutuusa Mukama yamulabikira eri ye mu kitangaala ekya Katonda ku kkubo ng'ayolekera e Damasika. Kisoboka naffe nti tuli mu nzikiriza mu kanisa, naye nga tetunasisinkana Mukama, tetunalaba kitangaala, tetunayitibwa eri obuweereza, naye tusigala mu buwangwa, n'olwekyo basomese. Mu kanyiri k'okubiri tugambibwa ekisuubizo gye yasuubiriza edda mu bannabbi be mu byawandiikibwa ebitukuvu. Tulina okigamba kino emirundi n'emirundi nti Katonda akola ebintu byonna okusinziira ku kigambo kye. Mu ndagaano enkadde yateekawo ebisuubizo byonna, ne mu ndagaano empya abituukiriza buli kyonna kye yasuubiza eri bannabbi mu ndagaano enkadde. Endagaano empya ekakasa okuva mu lupapula olusooka n'olusembayo nti Katonda yakuuma ekigambo kye n'akola ebyo bye yasuubiza. Endagaano empya etandika n'obuweereza obwa Yokaana Omubatiza, omusajja atumibwa okuva eri Katonda, n'obubaka obwa Katonda eri abantu ba Katonda mu kiseera ekyo, okutegeka emitima egy'abantu ba Katonda okufuna Katonda ng'omulokozi waabwe, n'okuleeta omugole n'omugole omusajja awamu. Mu kanyiriri ak'okutaano tusoma, eyatuweesa ekisa n'obutume olw'okuwulira okuva mu kukkiriza mu maganga gonna olw'erinnya lye. na wano obuweereza bugatibwa okufuna ekintu kyonna okuleta abantu okubajja mu butali bugonvu okubaleeta mu bugonvu okubakyusa okuva mu makubo gaabe bennyini okudda eri amakubo aga Katonda okuva mu kusomesa kwabe bennyini okubayaza mu kusomesa okutuufu okw'ebyawandiikibwa mu kanyirike 16 tusoma nga tubalaga eri kubanga enjiri tekwasa nsonyi kubanga gemaanyi ga Katonda gemaanyi ga Katonda olw'okulokoka eri buli akkiriza buli akkiriza okusookera ku muyudaaya era n'eri omuyonaani n'olwaleero eri ffe ffena pawulo teyaswazibwa olw'enjiri eya kristo eyafuuka amaanyi ga katonda eri ye eri obulokozi n'eri buli muntu yenna ayali akkiriza omuyudaaya n'omunaggwanga abaagalwa tusobola okweyongera okusoma akanyiriri akalala 18 kubanga obusungu bwa Katonda bubiikulibwa okuva mu ggulu ku butatya Katonda bwonna n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima mu butaba na butuukirivu kino kiri nti kyamaanyi ate nga kya bwerufu ate nga kya muwendo ekyayogerwa kino abo abaziyiza amazima abakuuma amazima eri abantu nga basomesa okuyigiriza kwabe bennyini naye nga si mazima nga bo baziyiza amazima nga bagaleka nga bagayisa mu butali butuukirivu kino kiri kyekiri kubeerawo kati mu bukristaayo bwonna mu nzikiriza zonna kikolebwa ku nsi yonna mu buli kkubo erisoboka naye ekizibu ki ekino nti amazima gokka ge gasobola okututeeka ne tubeera abalekule okuva ku kino obutuukirivu bwokka bwe busobola okututeeka ne tuba balekule okuva ku butali butuukirivu okukkiriza kwokka kwe kusobola okututeeka abalekule okuva mu butakkiriza abaagalwa leka tweyongereyo n'ebyawandiiko ebitono kutumibwa kwange okutambula kibuga ku kibuga gwanga ku gwanga semazinga ku semazinga okubuulira enjiri eno esembayo nga we twagambibwa mu Matayo 24:14 ne mu kubiikulibwa nakwo nti eno enjiri egenda kubuulirwa ey'obwakabaka awo enkomerero eryokeberewo nafena tuukiriza okusingira ddala nga tuwa ekitiibwa ekigambo kya Katonda okubeera amazima n'olwekyo tuukiriza nti okudda okwa Kristo kutuuse tuli mu kiseera eky'enkomerero ekisembayo ebisuubizo byonna ebya Bayibuli n'okwogerwa okwayogerwa kutuukiridde tewaliwo kinaasoboka kukolebwa okuziyiza ebizibu ebiri kujja ku nsi kuno kwonna ebiseera birungi we byali biweddewo emirembe n'emirembe. Abaagalwa, leka tudde mu Yokaana essuula y'omusanvu akanyike kuno mukaaga. Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti okuyigiriza kwange si kwange naye kw'oli eyantuma. Kimu kye nsobola obagamba mwe abaweereza, mwe abasomesa, ababuulizi, mwe abeeyita abasajja ba Katonda, mwe abagamba nti mulina obuweereza oba mwayitibwa, Mukama waffe yagamba nti okuyigiriza kw'enjigiriza si kwange naye kw'oli eyantuma. Abaagalwa, abaweereza ab'enjiri, oyigiriza kuyigiriza kw'ani? Kanisa ki eyo y'okiikirira? Siri kunenya, naye ndikugamba ensonga. Tulina amadiini mangi, n'obukadde bw'amakanisa ag'ensi yonna, ne gano ag'oku kyalo, ne buli omu alina enjigiriza ye. Buli kanisa ekkiriza ebyateekebwawo ng'amateeka oba eky'okugobera eky'ekanisa eyo yennyini oba eddiini eyo, naye kisa kituuse ng'abantu ba Katonda bayitibwa okudda eri Katonda, eri ekigambo kye, okubeera n'ebyawandiikibwa n'okuleka amazima gagende. Okutuusa kati amazima gayiziyizibwa mu butali butuukirivu. Obutali butuukirivu kyeki? Obutakkiriza kyeki? Byona bintu byebiki? Abaagalwa, tulina eddiini oba enzikiriza oba tulina Yesu Kristo? Tubuulira bwanjiri n'ebyogero bitono oba tubuulira enjiri eya Yesu Kristo ng'amaanyi eri obulokozi? Omutume Pawulo yabuulira enjiri enzijuvu, buli kimu kyali kyateekebwamu: obulokozi, obwememe, okuwaayo okw'omwoyo, okuwonyezebwa okw'omubiri, buli kimu kyali kiteereddwamu. Yali enjiri eweddeyo. Kiri kireero olwaleero? Tugenda kusoma mu kanyike k'omusanvu. Omuntu bw'ayagala okukola oli by'ayagala, alitegeera okuyigiriza kuno abanga kyava eri Katonda obanga nze njogera by'amagezi gange. Kino kye kimu kyekiriwo olwaleero. Ffenna ab'emikwano, tulina nfe ab'emikwano abali kuwuliza kati, mulina okusalawo. Tuli kwogera ku bwaffe bwennyini oba enjigiriza yaffe? Okubeera omugonvu ebyafaayo byange bya Baluda, Baptist, ate n'omupendakooti, emirembe n'emirembe abantu bange baali Baluda, naye tukkiriza nti Luda yali omusajja wa Katonda w'amaanyi mu nsi yaffe. Katonda yamukolesa mu ngeri ey'enjawulo, naye ekyo kyali entandikwa. Ako ke gaali amadaala agasooka. Ataleeta musango gwalina okubeerako. Naye amazima gakyaliyo okuzza obupya. Ensomesa ya Bayibuli erina okuzza obupya ng'okudda kwa Kristo tekunatuka. Na utegera ndio kuzwa kukulala kona okwa yongera ngakuba wakati wa Yokana Wesley ne Yokana Smith na watu bakatona bona benjabulo okutugira da kufiri ne mudi na balala ngabe bali ba utegera ntimo mutukufu gwaiwa
100 years ago
umyaka 10 yajise
but this was not all.
Kino chati chimala. Wali wa mazuma amalala. Agano kwebikulwa. Abe mikwano. Nali. Omujuliza yalaba ata ya ulira. Ebyo Katonda biya kola. Okuvira dala. Musema tola okubiri. Wa moloku mulwenda nkaga musatu. Mukama yaita Oluganda William Branham. Yalina.
Supernatural. Calling
okuyitibwa okubwa Katonda n'okutumibwa no ekigendera obuvunaanyizibwa bwa Katonda nga bwegatirwa ku kyo ogwokutaano nga 1946 Mukama yamuwa obumanyirivu obulala obwa bwa Katonda muno okubisoma bino tisobola kugenda ebuzibu wabyo naye yali yatumibwa n'obubaka obugenda okutegeka okuda okwokubiri okwa Kristo obubaka obw'okuzibu obupya obw'okugololwa obw'okutuuza mu mazima agasooka okuda okuva mu kumusingo ogwasooka kukusomesa okwasooka okwekigambo kya Katonda abagola aboluganda ne banyase mutwale kyengamba kati wobeera oyagala okubeera ekitundu ku Katonda byali kola mu kiseera kino olina okwegatibwa eri ebisuubizo ebisuubizo ebyegatibwa ku ntegeka ey'obulokozi tosobola kudukana kubulya kwa bano nabali kino nakiri olwaleero nabano abantu abakola ebisikirizo olwaleero n'olwekyo olwanja ono wakugamba n'ebyogera bino byona n'ebigambo byona nedda si kyekyo Katonda kyayagala gwokole n'okubeera nakyo tulina okuddayo eri Katonda kino kiri nti eteeka si kyakukugamba naye kino kyateeka n'olwekyo tutegeera nti waliwo ekintu ekirambulukufu ate ndina okukibagamba ekiseera eky'okusalawo kituuse n'olwekyo kiri nti oba tugenda kukkiriza ekigambo kya Katonda awatali n'okuvunula kwonna okw'ebyawandiikwa kyebigambo naye mu bugonvu nga okkiriza ekyawandiikwa n'okunoonya buli ssomo eryakakasibwa mu bugonvu mu ebyo ebyawandiikwa byennyini kino kigendera ddala eri obulamba bwa Katonda eri okubatiza okw'amazzi okuli okwekyeggula eri byonna ebyo ebyosomesebwa ebya Bayibuli n'ekirala tulina okusalawo oba tugenda kukkiriza bye tusanga mu kitabo kino oba tugenda kukkiriza oba ebyawandiikwa mu butabo obw'abantu kisobola kubeera n'empapula 10 nga binyonyola ensomesa ey'ekkanisa naye nze ndi musimu n'ekitabo kino woba weewulira nga kikusaanire okukkiriza bakitaawo ab'ekkanisa kye bagamba nze sigenda kugaana okukukola ekyo naye singa naligwe naye nandituute okuyimirira kwange ne Katonda nanditegedde nti buli muntu yenna mulimba ne waba muna nzikiriza naye munsonyi naye abo abakweka abo abantu b'ekanisa mu kanisa ya nasiya ebikumi ebitaano mu ataano ebakuŋŋaana okusalawo enjigiriza ey'obusatu bakiyogerako misana na kiro tusoma ebyakirizibwa mu mateeka ago ag'ebyafa by'ekanisa n'olwekyo bisatu kumi na munaana baalonda nga bagamba bwe bati ne balonda ekyo we bali mu bisatu abiri mu taano okusalawo nze kyendina okukkiriza sikirowooza ekyo nedda sikirowooza bwe kityo olukunze nasalawo dda kye nasalawo kiri mu kitabo kino saagala teeka ddala saagala kunjigiriza ndala njagala kubagamba nti amazima gegalagibwa okuva eri obwo obutali butuukirivu n'olwekyo mukama waffe yagamba kiri erife okutuukiriza ebutuukirivu bwonna n'agenda ku mwiga yoludaani n'abatizibwa mwenyini mukama okutuukiriza obutuukirivu bwonna kiki ekyagambibwa Yokana yagamba nti nasuubira gwe okumbatiza namugamba lwaki ombuuza nti lwaki gwe ombatiza ndina okutuukiriza obutuukirivu bwonna n'alyoka abatizibwa omutume Peetero we yabuulira okubuulira okwasooka abantu baali wamu mu nkumi awo ekigambo kya Katonda tekyali nga enyundo naye yali kyali kitambula ng'ekitala eri mu mukono mu mitima gyabwe nga babuuza abooluganda tunaakola ki tunaakola ki abooluganda ekyokuddamu kyali nga kiri mu lwatu nti mwenenye buli omu kummwe mubatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe mujja kufuna ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu abantu 13 abaali bakuŋŋaanye beeyongera eri ekkanisa tusanga ki leero okuba kufukako obutonyeze obw'amaazi ku bweni ku mubiri ne bagamba owekkanisa n'agamba nti gwe kati oli mwana wa Katonda ebyo tebiri mu byawandiikibwa lwaki obutuukirivu n'amazima gaziyizibwa n'abatali batuukirivu lwaki ensomesa ene enkyamu yeefuula nti ntuufu mu bayibuli ensomesa entuufu abooluganda banyazi Katonda tagenda kubasonyiwa ate ndi kubuuza okutwala okusalawo kwo ne Katonda okuukiriza ekigambo kya Katonda okubeera mu mazima n'olwekyo kyokka amazima gajja kuteeka oba emulekulewo ojja kufuuka omwana wa Katonda okufuna amaanyi ga Katonda enjiri ejjudde n'okulaga okw'amaanyi ga Katonda mu mmeeme yo ne mu mwoyo ne mu mubiri gwo ekisa kya Katonda eddembe lya Katonda n'emikisa egya Katonda gibeerere nammwe mmwe mwena woona w'oli mu linnya etukuvu erya Mukama waffe Yesu Kristo nani yagadde okuwulira okuva gye muli tulina ebyawandiikwa mu butabo obw'enjawulo mu nnimi ez'enjawulo naye tubeetefuteefu okubaweereza awatali kusasula Katonda Mukama Katonda abeere naamwe okutuusa nga tusinzikanye omu ku omu nate Katonda bomukisa mulinya lya Yesu etukuvu. Amina.